MK Music Promos.co.
Yeah, let's go, yeah. Yeah. Ooh, 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 ooh.
We not family, we OG. It's Jay Wizzy. The Ricks on this one. Wizzy.
Osambele lanzo ni nchito yako buwe Mkati ndiwe kamala shakulisa Mkati ndiwe wamicho apokulisa Mkati ndiwe sala ula putilila Uzaka choka pasilo tuhilo Uzaka choka pasilo tuhilo Osambele lanzo ni nchito yako buwe Mkati ndiwe kamala shakulisa Mkati ndiwe wamicho apokulisa Mkati ndiwe sala ula putilila Uzaka choka pasilo tuilo
Onikale kama lansha ooji wa planga Chikulu nikafika bondi akutia mama ni mamvela Wama sekati ujani baba mani Chikulu mo akaunti agati mane Dimu museka dimu mapalo Abuela diva wanti wa mozi diva zaka yambu Tisa kila nimbas galila pa street pane Kanili pepa weekend ni chili ngapu Na bebebe ima ipala sanga jose ni makonti After week nafika pa club na mwako kamowa Sewa na wiku as long as is a kena Osamvela soni bigu za tipali wapongozi Na wadez ni kusewa na ndefi na nkala kumoni Nakapita munaene ni nagulisa puma mango Azeo palepa mudu kutika puma mango Tima pita mumatika, tima pita mukazua Ninomo azegai hafu ni kashe kumbua Tisiwe wambili futi wamatisonte Direct on this one
Osamvela lanzo ni nchito yako huwe Mkati ndiwe kamala shakulisa Mkati ndiwe wamicho apokulisa Mkati ndiwe sala ula putilila Uzaka choka pasilo tuhilo Uzaka choka pasilo tuhilo Osambele lanzo ni nchito yako huwe Mkati ndiwe kamala shakulisa Mkati ndiwe wamicho apokulisa Mkati ndiwe sala ula putilila Uzaka choka pasilo tuhilo Uzaka choka pasilo tuhilo
Pula nako yale fale inge nisa pala uka kaku sasa ni kuyolekisa michopo ni sala ula Nyeni ziwa kumi sevezi ya kayei kani pumbulela miyao kamuso Neku keni saba nyeni waka skolo Kifani na keni zwa fazilo tuhiro laka cheku ni wona inge kulimwendi kitolo Zendi neluzi voni lafe la mane mwatolo Na baru seya usi unimusiali Kono neni kuba makula pela pela kumesaya Kulebo pilo waka wubebo bubu nolo Tusafateni maswavi pamusebezi wa hao
Pea E40 ni trust kumulimu Kiene aziwaza kamuso za hao I remember back days nezo kulisa tomato kandoro na marasha But today, dine ni vini savanti muvi barabara Big salute kulivo nse maasilaz Vana choka from zero to him
Osambele lanzo ni nchito yako
huwe
Mkati ndiwe kamala shakulisa Mkati ndiwe wamicho apokulisa Mkati ndiwe sala ula putilila Uzaka choka pasilo tuhilo Uzaka choka pasilo tuhilo Osambele lanzo ni nchito yako huwe Mkati ndiwe kamala shakulisa Mkati ndiwe wamicho apokulisa Mkati ndiwe sala ula putilila Uzaka choka pasilo tuhilo Uzaka choka pasilo tuhilo Osambele lanzo ni nchito yako huwe Mkati ndiwe kamala shakulisa
Luyanga Music Worldwide Muko Beats ya CEO Motivation Records Bakanyama bacha isa See you Team Kufo Life Team Kufo Familia got you Playboy Biscay Wani Killa See you Yes Big ups Nakuma fans wote bapa FB God bless you hey. Ba El Stone Ba KTK Ba MG Yes Muka Boy Dream Master Yes, Anderson TK, Justin TK, Asimambo, Truth, I got you. Bachacha bamba nyutunda miwona fo.
I got you.
Yeah, that's the wizzy. Yes boy pa mungu I got you. Timu nyolishe ya got you. Baka oh.